U-Ezra 3 verse 1.
Lapho isisondela inyanga yesikhombisa abantwana baka-Israyeli besemizini. Abantu babuthana eJerusalema njengomuntu munye. Verse 2. Kwase kusuka uJeshua indodana kaJosadaki nabafowabo abapristi noZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli nabafowabo bakha i-altari likaNkulunkulu ka-Israyeli ukuba banikele ngeminikelo yokushiswa phezu kwalo njengokulotshiweyo emthethweni kaMose umuntu kaNkulunkulu. Verse 3. Balimisa i-altari endaweni yalo ngokuba babe novalo ngenxa yabantu balawo mazwe. Banikele ngeminikelo yokushiswa kuJehova phezu kwalo, yebo, iminikelo yokushiswa ekuseni nakusihlwa. Verse 4. Bagcina umkhosi wamadokodo njengokulotshiweyo. Banikela ngeminikelo yokushiswa imihla ngemihla ngomumo njengokomthetho nanjengosiyalezo sezinsuku ngezinsuku. Verse 5. Nangasemumva umnikelo oshiswa imihla yonke nokwethwasa kwenyanga nemikhosi yonke emisiweyo kaJehova eyayingcwelisiwe neyabo bonke abanikela ngenhliziyo ngeminikelo esihle kuJehova. Verse 6. Ngosuku lokuqala enyanga esikhombisa baqala ukunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova. Kepha isisekelo sethempeli sasingakabekwa. Verse 7. Banika nababazi bamatshe imali kanye nababazi bemithi banika amasidoni nabasethile ukudla nokuphuza namafutha ukuba balande imsedari eLibanoni. Bayise elwandle eJopa ngemvume kaKoresi inkosi yasePheresiya kubo. Verse 8.
Unyaka wesibili wokufika kwabo endlini kaNkulunkulu eJerusalema ngenyanga yesibili uZerubabele indodana kaSheyalithiyeli noJeshua indodana kaJosadaki nensali yabafowabo abapristi namaLevi nabo bonke abafike eJerusalema bevela ekuthunjweni baqala ukumisa amaLevi kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu ukuba babonise umsebenzi wendlu kaJehova.
Verse 9. Basebema uJeshua namadodana akhe nabafowabo noKadimiyeli namadodana akhe amadodana kaJuda njengomuntu munye ukuba babonise izisebenzi endlini kaJehova kanye namadodana kaHenadadi namadodana awo nabafowabo amaLevi. Verse 10.
Lapha bakhe sebebeka isisekelo sethempeli kaJehova, bamisa abapristi begqokile benamacilongo kanye namaLevi, amadodana ka-Asafa enamabhali ukuba badumise uJehova njengehlelo likaDavide inkosi yakwa-Israyeli.
Verse 11. Baphendulana ngokumdumisa nangokumbonga uJehova bathi, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade phezu kwa-Israyeli. Bonke abantu bakhamluka ngokukhamluka okukhulu ekumdumiseni kwabo Jehova ngokuba isisekelo sendlu kaJehova sase sibekiwe. Verse 12. Abaningi babaphristi namaLevi nezinhloko zawoyisa abadala ababeyibonile indlu kuqala bakhala ngezwi likhulu ekubekweni kwesisekelo saleyo ndlu phambi kwamehlo abo. Abaningi bakhamluka ngentokozo. Verse 13. Ngangokuba abantu babengenakwahlukanisa izwi lokukhamluka kwentokozo nezwi lokukhala kwabantu, ngoba abantu bakhamluka ngokukhamluka okukhulu, umsindo wezwakala kude.